Moja Record.
Wesa dansa.
Say mama, inam cheki cheki, yule dada kwantra ndao. Inam cheki cheki, jamani kwantra ndao. Inam cheki cheki, mweza napata mshangao. Inam cheki cheki, kwantra ndao. Inam cheki cheki, baka napata mshangao. Inam cheki cheki, yule dada kungamo. Inam cheki cheki, baka napata mshangao. Inam cheki cheki.
Mina sema kuji snap, wena picha na kuji post, Facebook, Instagram na TikTok. Mina sema bagasa. Se mama,
mapenzi yalivyo kusingizi singiziwa. Sida tina mwekine baby wangu na kuomio. Wekine wanafiki wapea charatia. Awana misemo mimweza kuna kuomio. Maisha yake kachamua naishi. Wechuku chuku kwa za ugari na chipsi. Wepenzi jipia limejaza na titi. Alina noma kwanza lina mikikiki. Mama tikiki, maisha yake kwanza naishi.
Anaishi
ugali wana mwe na chipsi, yeah. Hakuna mboga chungu chungu. Epezi lake,
mina sema ate aende town
yoni wake.
Ate aende mdini.
Kometi like you msifie. Kipenzi chengumye. Yes, mama, wabea. Wana tukela sisi, wana kelwa. Itu kiposti, wabea. Wana tukela sisi, wana tukiposti ma. Wabea, wana kelwa. Wana chukia, itu kiposti si.
Mina sema kuji snap, wena picha na kujipost, Facebook, Instagram na TikTok. Mina sema bagasa. Yani fiko pako pako nikome. Yani dada nguni like.
Mina sema ulipo mturi uombile lako. Kidi sinaku
unakera wezako.
Say mama, inam cheki cheki, yule dada kwantra ndao. Inam cheki cheki, jamani kwantra ndao. Inam cheki cheki, mweza napata mshangao. Inam cheki cheki, mama kwantra ndao. Inam cheki cheki, baka napata mshangao. Inam cheki cheki, yule dada ngamo. Inam cheki cheki, baka napata mshangao. Inam cheki cheki. We are bare, we want to get a sis, yeah, we're bending, it took a posting. We are bare, we want to get a sis, yeah, we're bending, it took a posting. Hey, it took a posting.
Ah, good stuff. Copa, copa, puni, come. Let's see if we can start down on the top. Let's see if we can start.
Lash, yeah. Bibi.
Baba Nilan, ani serve mwanangu bans, amani gabans, ani serve mwanangu bans. Ni sauti ya bigi wacha ndeka. Aya sasa. Wewe ndo ni kiwango wewe chidi kino mano mabigi. Wakongo wewe. Ni sauti ya machana mwanangu. Ani serve seroni. Wewe. Aya, aya, aya. Aya sasa. Pamoja gang, Niji is a beauty.
Wewe ndo ni kiwango.
Duke on the beat.
Duke on the beat. Duke on the beat.